Sawirkii sagaalaad. Nabi Ibrahim markii dhimadii ba'dishay, nabi kale oo magashay Muuse al-Aree yaa eebbaheyshaani. Muuse ummaddii Bani Israa'iil yaa hoggaamiyaaye. Muuse dabeecaddii nabi Ibrahim oo kale yaa lahay eebbana aad yaa in jeclaadi. Eebba Muuse way in sheegi in buurto korkeed ha fuulo. Buurtana magaageed way la'aree Siinaay. Eebbana way aray madii buurto hoosteed ani soo deero awooddayyaa tusiye ummaddii reer Bani Israa'iil dhammaantiyey. Laakiin dadkii in sheeg lan buurta ha ki dhowaado ani ma fadaaw. Manaha in dhowaadi kortaan dadkun dembi ha ka buuhe. Madii ha in dhowaadaanna dhimadaayaan. Muuse madii buurta korkeed seedi eebbayaa in warami. Dowshayna ha in dhiibi. Walaa kaloo ha in dhiibi loh qur'aanki ki dhigan. Sidaasaana nabi Muuse weli eebbahay in dhiibi andeersiiyi ummaddiis.